Kesa nshitaimo mweobe Ilwa menso yobe no mwili fika talala Tewakalande aweyo Ukesho kuwesho mubashi lele ukafilwa Kilechebo Nangumye ushinga Isho waletele kuli Yesu hey, Isa usambwe Usambwe mumulopa hey, Isa usambwe Usambwe mumulopa
Into chonse Inshita ya kufia lwane ya kufwa Chiri kuliwe ukusala po Inshira ya mweo Nishira ya mfwa Isa usambwe, usambwe iwe lelo Isa usambwe Usambwe iwelelo
Ushamili moshobe mayo Ushika kulandile po Nangumye ushinga Ushika kulandile po Ilio ushiku mulyabu Kesa pamweo uwe Isa usambwe Usambwe mbaba Isa usambwe
blog.co